Forget the Gen Z. Na sanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo they don't feed me. No paper diela chem beat. 2020 nenzo gonna msit. Manja to Friday kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Pintu kubounsa monga chonto. Yose mapine nenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yangu kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanonga. Mayo mwone vyo na bonga. Ketinda vyo na konga. Kehova vyo asonda. Ndi mwana wanonga. Mayo mwone vyo na bonga. Ketinda vyo na konga. Kehova vyo asonda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the agency. Bambiri nima wa call and tease. Apa the boss is back, rich bees. Benzo tizi mira ma phone wakafola. Apa ndiset puri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Bonse benze patok na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Tinanzu una but don't test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaipepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lila po life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanonga. Mayo mwone funa bomba. Ketinda be funa konga.